see once again. Woo!
Once again. Yeah. Kiwalani Kid. Wang. Woo! Let me show you how we do
Let
this.
Let me show you, niggas.
This is hip hop.
Real hip hop.
Boom Bronx. Let's go!
Wachungeni mamanzi wenu wanashoboka na mimi vile na chana poa vile na yanyosha mapini wakiniona kwa screen zenu wanadondosha inishi kuna wakati wanajutia kutoka na nyinyi nafanya boom bap napiga matrap na sing nice melodies bado kwenye rap I'm a king na hilo liko wazi just like a spark on a bling unataka battle let's see what you got on the ring black ninja ndo awe referee nikutandike mpaka useme pee now I'm your fan you've niche better be I'm an asset to the country, I'll never leave. So hata nikikuwa kesho tu natoka jail free. Eti squeeze ya na imba imba tu anambwela kwa makini boya. Kwangu kisha timba umejitela last warning. Utapigwe finger mpera mpera yani kaki checha lojitusu winga za masela. Na nyiwa chambuzi kuna siku tutakosana. Kuniweka listi zao marapa wenu bado sana. Izo kelele zao azijafikia na chofanya. Put respect on my name la sivyo tutagombana. Sifanyi hit songs nafanya nyimbo kali. Nando sababu atazisipo trendi niko shwari kifikwa siko nanyi kabisa miniko mbali na waza makubwa zaidi ya vipamba na hizo gari unanuna demu wako akikwambia I'm better than you haujafuzwa tandondo kapu umeletewa maniu na kaunapinga thibitisha what the f*** you can do you just a little cute sad birds stuck on a glue damn it kuna maboya kwenye game na wa confused mina wazidi wezo wa wamenipita views airtime kupostiwa na ma interviews na wanajipa moyo kwamba kuna siku ni to lose dua la choko halimpati lijali nyili weni tu vijicho kasa maki jodari rapa mkali levo zangu haumpati mahali nenda kwa kiba konde gang kawa safi ni mbali endelea kucheki movie mena giza popcorn utazame jeans na vyo wapa shida mofos kaulimbiu wakazie nevergiveup.com ushindi lazima ndo alicho ni agiza bomb Bronx P Mwenge and I'm the winner. Show me what you can do, my cuz.